sana siku hii ya leo, siku ya baraka leo. Tumeisubiri siku hii ya leo, siku ya furaha leo. Sotorin with my lady, I will own and love you more.